najimsafi.com.
Cody. Switch sides man kurudi huku mwiko we gon see how you ride tukija kutana chocho unajua na geuka mnyama nikija kwa poa maficho yeah watoto wangu nyinyi mimi baba yenu lana ni lana tu wataita mkwe kireno kwenye tuzo za kununua jina langu walimo zogo ni tete punchlines zinaomoa meno kama mti wa kale nitabakia nipojikita Richard Rubakari misimu na muda kupita wengi walotangulia wamekosa pumzi ya kufika kata tamaji yani tayari tushakuzika taendelea kuwa jinsi Mungu alivyonikusudia bakiaji chombo kilichobakia doria wale wasiorijali waendelee tu kunchukia unapaswa kuwa imara ili uweze kunifikia yeah, Yusudu kacha dele tunawajibika underground nashika nguzo karapalo sadikika misiku fichu unaitaji juhudi na promo ya kutosha unyama bila pesa unaonekana kaunya kiusa yeah, I know my time is coming cause I never hated yours yeah I pray for more yes I want it all but I won't sell my soul I'm a little house without my brain before I leave my pole I cannot get exposed to real I cannot go yeah
killing this bitch is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Bob Marley. Hini revelation, still rap darling. So cold. Safari lipo anza, nilikaza mkanda. And I started very small, haba na haba. Kutoka kwenye kisu mpaka panga la shaba. Mawa mikononi ni napanga mashada. Na uwa MC na wakata. Ukuta sebuleni kwa unapaka machata. Maiti ya dharani sio chaka tuchaka. Na tunapangani haina bampa tubampa. Prime Haule, Prime Faridi. Pre-addict, Prime Rashid. Prime ulama malanga kileo. Ugwadu kamfungo wa miaka alopata kimeo. I'm like Prime Rado, Prime KST. Nandomana niko gado kama Jay-Z. I mean Zay B, Rams kama upanga sijatokea. East Coast still I swear I'm a crazy GK wewe. Kaza kicho hatu play wewe. Dini high school sio cheche wewe. Hizo lip shine vipuri kuongea kwa viburi. Unadhani tunakona GK wewe. Vunga usijivamia. Pungu na kukaba na ujikuta umekamia. Kabla dakika hazija katika unaficho kama katekista na vaficha ume bandia. Yeah. You're playing with now, human is far play. Face off out of the box, nigga I'm beyond cage. Choose one, so it's me or the mad me. I'm on my A game, so what's your plan B? Killing this bitch is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Bob Marley. Hini revelation, still rap darling.
Visivyopaswa kusemwa ndo wimbo squeeze. Sipojipata kwa mema kwa mjinga uchizi. Tupo busy na misha twezi datishu.
Ulizaliwa lunienginizwe basa wezi kuzamishwa.
Nafanya jile rap city, nafanya jile one. Watu wangu chini na juu, wote no man. Tufanyi ili mkome na wamsha ili kupambana. Kwa mina somi nujinga akili ilo shindikana.
Peki yangu kama dili alafu na shine kama jua. Nazeka notamu wangu kama wine au mua. Haupendi vya juu, why unapenda vina virelelea? Unapokea pokea tu, kitota kuwa fair.
Maisha bish, maisha kwa jila no ish. Maisha kupambana, kuleta ulele mama na kuditch. Uki lose weight, squeeze on azusha unangoma. Uki push weight, wanaisi utakaba kwa kona.
Yeah. Killing this bitch is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Bob Marley. Hini revelation, still rap, darling.